Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Mudusangiye no kuri interneti kuri www.radio.com mujye no ku rubuga rwa Facebook VOA Radio yacu muduhe nomero tuza kubahamagaraho tuze kubaha ijambo ibitekerezo byanyu birakenewe. Hano rero hi Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma engineer Cornelius afatanije na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu. Turabakiriye rero mwese abatwumva muherere hose ku isi kandi tubashimira kwa mwahisemo gukurikira ikiganiro. Ndabashimiye by'umwihariko abitabira ibiganiro byacu buri munsi. Mudufashe dushishikarize abagore n'abakobwa kwitabira ibiganiro byacu bitandukanye by'umwihariko muri isanga ikiganiro gijambo buri wese tukanungurana inama n'ibitekerezo. Ibitekerezo byabo nabo birakenewe. Uyu munsi rero nongeye kubashimira nabatumiriye kandi abategarugori ntashyizeho akanjye mu kiganiro mu mwanya kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mpaye ikaze mwese kuri radio yanyu nshuti banywanye ba radio Ijwi rya Amerika batangiye kuri Facebook kuduha amatelefoni yabo, turabashimiye cyane. Uyu munsi rero murabizi ni umunsi mpuzamahanga wo kurandura ubukene, kugeza ubu bwashinze imizi ahantu henshi. Abantu rero baragerageza gukora ibishoboka byose kandi bashoboye ngo barwanye ubukene. Uyu munsi mpuzamahanga ho kurandura ubukene wizihizwa mu mpande zose z'isi buri mwaka tariki 17 z'ukwezi kwa 10. Watangiye kwizihizwa kuri tariki ya 17 nyine mu mwaka w'1987. Ubu ONU isanga ubu mu by'ukuri abantu babarirwa muri miliyari 1,300,000 bakomeje kubaho mu bukene mu buryo butandukanye, abageze hafi icya kabiri bakaba ari abana n'urubyiruko. Nkuko rero narimbabwiye mu mwanya turaganira n'abategarugori b'Abanyarwandakazi, turabanza twakire uwafashe iya mbere mu gushaka uburyo yafasha guhura aba bagore nyine kugira ngo bahure bagire icyo bahindura mu buzima bwabo ndetse biteze imbere banafasha abandi batishoboye. Babigenza gute? Bageze he muri urwo rwego? Ese barifuza kuzagera he? Ibyo ni bimwe mu byo turi buvugeho muri kiganiro. Abafatanyije nawe rero nabo muze kwitabira ikiganiro, namwe mutubwire uko kwishyira hamwe ryabafashije. N'abatindiye reka twakire umutumirwa wacu wa mbere, Madame Nyina w'Abasinga Marie Odette. Uraho neza, urakomeye?
Uraho neza, Radio ya Amerika.
Ngo hari ikaze rero kuri radio yanyu.
Murakoze cyane.
Mbanje kugushimira umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Urakoze cyane kwitabira ubutumire. Ni kanya ndaguha umwanya reka tubanze twakire na Madame Mufatanya Charlotte Karwera. Uraho neza, urakomeye? Turagushimiye nawe kuba witabira iki kiganiro. Nagira ngo nguhereho Madame Marie Odette kugira ngo abadukurikira babashe gusobanukirwa n'ibyo mukora. Banza muri make utubwire muri bande, igitekerezo cyo kwishyira hamwe icyaje gite muri make?
Ngewe nitwa Nyina w'Abasinga Marie Odette, ntuye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyarusange, mu kagari ka Rusoso. ndi umudamu uyibana bivuze ngo ndi umupfakazi w'imyaka 59. Igitekerezo cyo kwishyira hamwe rero cyaje bitewe n'ubuzima mbere nari ndimo kubera amateka nanyuzemo ya genocide. Naje kuba mfite ubukene n'ubwigunge buteye ubwoba. Nyuma rero kubera ubuyobozi bwiza urangajwe imbere na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, naje guhura n'umuryango Sevota. Sevota rero iranyigisha, irampugura, ndetse inkuramo bwa bwigunge, mbasha kuba nk'umuntu ukangutse. Sevota mu kudukangura rero, mu kutwigisha, yadukanguriye gukorera mu matsinda, tugahura n'abandi, tugasabana. Ubwo rero nibwo natangiye njya mu itsinda ryitwa Twiyubake. Twiyubake tubanamo n'abandi badamu. Dukora
muri bangahe gatoya. Ubu muri Twiyubake muri bangahe?
Muri Twiyubake turi abadamu 20, ariko byabaye ngombwa ko dushyiramo n'abagabo kugira ngo bajye badufasha gusakaza ubutumwa. Ngo dufitemo abagabo batanu.
Yewe wari utubwiye ngo mufite n'agaseke k'amahoro. Ako gaseke gateye gate, gakora iki?
Agaseke k'amahoro rero twasanze hari abantu benshi bigunze batagira ababasura, biba ngombwa ko dufata umunsi umwe twese uko turi 25, dufata agaseke kacu ka Kinyarwanda tugashyiramo ibiribwa binyuranye, tukajya gusura umuntu umwe, yaba umunyamuryango cyangwa n'undi muntu utishoboye. Tukagerayo tugasenga, tukaganira, tugatangirayo ibiganiro. Ndetse iyo twahageze n'abaturanyi ntago tubaheza, baza kumva bya biganiro.
Ubwo ni ibiganiro bishingira guki cyane cyane?
Akenshi tujya ku biganiro birebana no kuva mu bwigunge, no kwiteza imbere, no gukurikiza gahunda, kugendana na gahunda za Leta.
Yego. Yereka tuze gukomeza mu kanya, mbaze na Madame Charlotte Karwera. Ndagira ngo na Charlotte nawe tubwire muri makeya, uri muri abo 25 bagize iryo tsinda Twiyubake. Wowe waritangiyemo ryari, rimaze kukugeza kuki? Charlotte, uratwumva? Ndumva Charlotte atarimo kutwumva. Ne
akagari ka Musonga tumurenge wa Nyarusange.
Yego.
Ubwo ngubwo nyine nanjye nagiye muri iryo tsinda rya Twiyubake, baje baradufata nk'abadamu twari twarayisigaye inyuma tutari kumwe nyine turi mu ngo, barabanza batwigisha gusoma no kwandika. Ubwo ngubwo tuvuye mu gusoma no kwandika, bahise dukomeza turaganira tujya mu byerekeranye n'ibyo guhinga imigina y'ibihumyo, turakomezanya nyine. Ubwo ngubwo tugira ubwo dutanga n'agaseke k'amahoro, tukajya dushyira abavandimwe bacu, tukagenda tukajya tubasura tugenda mu ngo, tugashyiramo ibishyimbo, imiceri, tukajya tugenda dusurana, tukajya turemera abantu batishoboye n'abameze nabi nyine, tukajya tujya kubasura.
Yego.
Ubwo rero nyine twarakomeje turagenderana, urwaye tukamusura, umubyeyi wabyaye tukamushyira igikoma, ibintu byose ugasanga turagenda dufatanye nyine, tukajya duhana umuntu umubyizi warembye.
Reka tuze gukomeza tubivugaho. Nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone kuko abakunzi b'Ijwi rya Amerika bafite ijambo muri kiganiro. Reka twakire mbere na mbere Marcel, uranyumva?
Yego, ndabumva neza. Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego.
Hano mu karere ka Gasabo. Ni ukuvuga ngo ikibazo mfite nshaka kubabaza, usanga rimwe na rimwe abantu bapanga imishinga yo kwikura mu bukene, ariko bagakomwa mu nkokora n'imisoro itangwa imbere mu gihugu. Gusora ni byiza, kuko imisoro ariyo iva mu bikorwa remezo tubona amashuri imihanda n'ibindi bikorwa remezo tubona ariko noneho ugasanga umuntu apanze ikintu cyo kwiteza imbere agakomwa mu nkokora n'imisoro ndashaka kubabaza bahanganye bate cyangwa bahangana bate imisoro ku buryo basora imisoro yose batariganyije mu bunyangamugayo bakanasaba amafaranga yo kwiteza imbere icya kabiri mbabaza mu cyaro ubu muri iki gihe wenda nk'ibijyanye na business y'ubuhinzi bijyanye na business y'ubworozi ni ibintu bisaba igishoro gihambaye ni gute umuntu atangirira kuri zero akiteza imbere kuko impamvu uvuga gutangirira kuri zero ni uko zero itabaho kubera ko niba ugiye guhinga uzakenera imbuto ahubwo icyo bita gutangirira ku buso kwiteza imbere uhereye kuri utwo tuntu tudafatika ubikorwa bite kugira ngo twese twiteze imbere
yego urakoze cyane master urakoze cyane reka noneho warurangije
yego nge nari ndangije ubwo nico nshaka ko badusubiza cyo kuba ntabwo ndi kuri SM bamfurije kuri telefone byamfasha
reka mbwire ko hanga bw'ibyuma bakugumana
sawa
ye madame Marie Théodette wumvise ikibazo cya Marcel ati imisoro no gutangira kuri zero ati zero ntibaho ariko umuntu afite ikintu atangiriyeho wamubwira muri make yenda uko icyo mwatangiriyeho mwakuye ubushobozi mwatangiriyeho n'ukuntu mutanga imisoro
ubushobozi bwa mbere buba mu mutwe buryo twahereye ku bitekerezo nababwiye ko twatangiye twizigama kwagize ikimina ubundi dushyiraho ubwizigama ako kanya ntabwo twahise dushokera ko ngo dukore iyo mishinga tumaze kuguriza ubwizigame bukeya umuryango Sevota waduhaye inka ubwo tuba dutangiye korora gutyo tukororera iwacu mu cyaro ntabwo ubuyobozi bwigeze butugora kuko dukorana neza n'ubuyobozi inka tuzifite mu biraro iwacu ntabwo twigeze twubaka ngo tujye gusaba ikibanza ahandi hantu twororeyo ubwo nyuma rero kugira ngo tubashe guhinga iwacu mu cyaro twatisha imirima imbuto twayikuye muri bwa bwizigame bwacu turahinga ntabwo byigeze bitugora kandi ntabwo baratangira kudusoresha kuko ntabwo turaba kampani nini mbese yabarwemeza mirimo banini cyane ahubwo ubuyobozi butuba hafi bukatugira inama kugira ngo tubone uko tugenda tuzamuka
Marcel wasobanukiwe cyangwa hari icyo wifuza kongeraho mbere
y'uko wasobanukiwe ariko ikintu numvisemo ni kimwe cyo kuba bataratangira kubasoresha icyo ndagishimye ariko ibijyanye no kubyo igitekerezo cya mbere kiba mu mutwe nge buriya biriya ntabwo tujya tubyemeranyaho n'abantu kuko twese tugira ibitekerezo ahubwo budget yo kugira ngo ukore cya gitekerezo ucyaplike mu bikorwa akaba ari cyo usanga kibaye ikibazo rimwe na rimwe kubona amafaranga yo gutangira ni na hanini ubona bikigorera iyo mpamvu umubare munini w'abagore bo mu cyaro urubyiruko abantu batagize amahirwe yo kwiga ubona gushyira ibikorwa byabo mu bitekerezo byabo mu bikorwa bigorana kuko igitekerezo benshi baratekereza ariko ugasanga gushyira mu bikorwa ibyo batekereje birabura ahanini ahava ya amafaranga n'ikibazo kiri ariko uri kumva ko bo barwanyweho na Sevota na Zanka no kuri mutu batatangira gusura icyo ni sawa ubwo iyo nzira banyuzemo yo kwizigama makeya bagende bagawe n'amashami hirya no hino n'abandi bantu hirya mu giturage babashe kubibona nabo biteza imbere hanyuma u Rwanda rushobora gukataza mu iterambere murakoze
yee urakoze cyane Marcel ubwo mu kanya ndaza kumuha umwanya agire icyo aza kongeraho ku byo uvuze ariko reka tubanze twakire na Beatrice ni rero Beatrice uranyumva urahagana hehe wowe
Ndende nyarusange ariko harakaza ntangira saa 10
yego
ngiye kwinjira mu kigo cy'abapadiri n'abanyeshuri ndodera
yego
niho nagira umugenzi wanjye yego mugenzi wanjye ko ntabasha kwisobanura kuko twinjiramo batureba saa 10 bahasize amakamera
ubu none hari icyo wavuga se ko aho ku rwego ugezeho wowe muri uyu muryango cyangwa se muri itsinda twiyubakiye muri make cyane
Sevota rwose itsinda ryacu rya Sevota ryatwiyubake ryatewe inkunga na Sevota ahantu twari turi twari ahantu mbega turi ababyeyi bitinya batitinyuka tuba mu giturage cy'aho ngaho nyine ariko ubu ngubu haje umuryango wa Sevota udushyira hamwe utwigisha kwiteza imbere ubu ngubu rwose tujya mu bandi ugasanga turateye kandi batwigishije no ku buryo bwo kwiteza imbere biradufasha mbega ntabwo tukiri ababyeyi basigaye inyuma turambara tugaca tukagiha abandi bari twemye kwizigama tukagikora agaseke k'amahoro rwose no mu bumwe n'ubwiyunge tubisanga bitayari kuko buri muntu wese yiyumva kuri mugenzi we
yego yereka tukurekere ubwo ujye mu kazi kawe kuko amasaha ashobora kuba hakujyana
turakoze n'ubundi ndi hafi ku marembo
urakoze rwose akazi keza
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku murongo wa telefone dufite na Veneranda muragiranyana uranyumva
nakumva
amakuru cyawe
amakuru ni meza
kaze ku Ijwi rya Amerika nawe uri muri twiyubake ndabashimiye cyane rwose kuba mufasha aka kanya n'ubwa mbere cyangwa se ni mu biganiro bikeya dukunze kubonamo abadamu babyitabira urakoze cyane tubwire muri make nawe ukubona irishyira hamwe cyangwa se iritsinda ryanyu rya twiyubake
itsinda ryacu rya twiyubake nari umudamu w'umukene cyane nari umukene ku mubiri no mu bitekerezo ngiye kubona mbona baje ba Theodete ngiye kubona mbona baje wanjye yikoreye baje kundemera kuko nari umukene cyane bahageze mbona banzaniye agaseke k'amahoro ubwo banshishikariza kujya mu itsinda twiyubake ntaze njya muri twiyubake turafatanya ubu muri make ibintu maze kugeraho ubwo tujya mu Kimina turizigama ubu nabashije kwiteza imbere mfite amatungo magufiya ingurube inkoko ku buryo ubu mbasha gutangira na mituweli ku gihe ubu rero banshishikariza kujya mu matsinda ngo kuko bimeze
ni byiza uravuga uti nari umukene cyane none ubu ngubu wishimiye intera umaze kugeraho
baje kugera ku matungo ibiribwa ndarya ndetse na matora sinari nzi na matora icyo ari cyo ubu nagiye mu Kinina bampa amafaranga mfatamo n'inguzanyo ndongerana hanyuma ubu mbasha no kuryama kuri matora
ko se vendera ufite amatungo yayo amatungo utunze ni ayahe
ingurube inka inkoko ndetse n'inkwavu
ni intambwe ikomeye
yego
ukomereza aho ngaho hanyuma ubwo ushobora no koroza n'abandi se bakuri iruhande
ndaboroza hari nabo bakandagirira ku matungo nkabaha bakandagirira ubu nabashije no gufunguza konti muri sako dukiri Nyarusange
nuko ndumva umaze kujya
ibyo byose bituruka ku itsinda twiyubake rero ubu ngubu bakadushishikariza tugahinga tukorora ngo ni uko muri makeya ni uko bimeze
ubusa abadamu cyangwa se abakobwa batari mu matsinda burya iyo umuntu agiye kwiteza imbere cyangwa se gushaka iterambere ry'igihugu cyangwa se iry'umuryango bitangirira kuri we mu muryango akagerageza kugenda agira icyo akora kugira ngo yiteze imbere biramahire ko murimo no gufasha n'abandi ubwo umuntu utari muri uwo muryango utari mwishyira hamwe na rimwe wamugira nama ki
utari mwishyira hamwe n'iri na rimwe namushishikariza kugana itsinda akajya mu matsinda akizigama ubwo akamera nk'uko mbeza natwe twateye intambwe tubikuye mu matsinda mu kwizigama
ndagushimiye cyane Veneranda muragiranyana komereza aho ngaho komeze witeze imbere kandi uteze imbere n'abandi
yego murakoze nange kandi ngushimiye umuryango Sevota watugejeje kuri ibyo byose ukaba ndetse unatuba hafi ukaduha n'amahugurwa tukajya mu mahugurwa bakaduha inyigisho tubwira ko tugomba gukorana n'abayobozi ibintu nk'ibyo nabwo ngushimiye rero uwo muryango wa Sevota
yego rwose urakoze cyane reka noneho nongere mpijambo madame Marite Odette watubwiye ko muri twiyubake mufite abanyamuryango 25 abagabo 5 n'abagore 20 muracyakira n'abandi washaka kubisunga yaza cyangwa se mwarahagaze kwakira abanyamuryango
ntabwo twahagaze kwakira abanyamuryango ahubwo turimo kugaba amashami kuko hari benshi barebye ibikorwa byacu basanga ari byiza cyane kuko birivugira noneho ahubwo tubashishikariza kurema andi matsinda uhari andi matsinda abiri yavutse kubera ko twayabereye imboni mbese arebye ibikorwa byacu tuyaba hafi rero tukabigisha nabo
ubwo mu kanya turakomeza twakira n'abandi madamu ari abo mufatanya ari n'abandi badukurikiye aho babaherereye hose baduhe amatelefoni yabo kuri Facebook tubahamagare cyangwa se n'uwaba ari hafi aho ngaho nk'umudamu undi niba muri twiyubake akaba ari hafi yifuza kugira igitekerezo atanga nawe ubwo mwatubwira nawe tukamuha ijambo hanyuma nagira ngo gatoya dusubiye inyuma mwatangiye mu wuhe mwaka hanyuma urwego mugezeho ndumva mwamaze kutubwira ko hari byinshi mumaze kugeraho n'abari muri iri tsinda nabo babyivugiye ko hari aho bamaze kugera mumaze igihe kingana iki mukorera muri iryo tsinda
dukora muri iri tsinda tumaze imyaka 5
ntabwo ari myinshi ariko mumaze kugera hano mumaze kugera ku ntera ariko nubwo imyaka atari myinshi cyane none se ubwo mumaze kugera kuri ibyo byose muri iyi myaka 5 yonyine murimo kwibona he mu yindi 5 iri imbere cyangwa 10
mu yindi myaka rero 5 iri imbere erega twatangiye twagize inyota cyane kandi kubera ko dufite n'abadushyigikiye cyane cyane ubuyobozi bwacu mu myaka iri imbere rero zaba tugeze ahantu hakomeye kuko ari uwakubwiye ko kuduhinga n'ibihumyo kubwiye ko tugeze gukomwa imbere na covid turashaka ko muri ino minsi tuba twatangiye no kwikorera imigina tukayikora ikagurirwa hano iwacu icyo gihe rero tuzafatanya n'abayobozi bacu kandi igitekerezo twaragitanze barakidufasha bari tutarimo kudutekereza kandi ku bwizigamire bwacu no ku bushake bwacu tuzaba twabigezeho bityo iyo migina hari benshi cyane bayikenera inahangaha mu karere duturanye mu mirenge duturanye kuko hafa nta hantu ikorerwa hanyuma ubworozi nabwo turakomeza korozanya inka ariko ari nako dukangurira abantu korora amatungo magufi kuko ari amatungo magufi niyo yihutirwa gukenura imiryango burya kenshi
inkwavu ingurube ibyo byose bigenda byororoka vuba cyane nk'uko
cyane cyane mu byerekeranye no kurwanya igwingira
amagi reka noneho dusubire ku murongo wa telefone twakire Jean Baptiste Habarurema uranyumva
ndakumva
wiriwe neza uri hehe
mwiriwe na mahoro undi mu karere akamamere kunuka mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi
yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
okay ni igitekerezo kandi no kunganira ndabanza kumara impungenge witwa Marcel ku bijyanye ndumva ari Marcel wabanje kuvuga mugenzi wa imbere
yego
avuga ibijyanye n'imisoro mu Rwanda iyo uri umuhinzi iyo uri umworozi ukibitangira nawe ndabona basoresha kuko yahinze ahubwo icyakugora bavuga ni ifumbire ikira kugura ni uburyo bwo kuhira n'ikirere kujyanye n'ikirere. Kuri abo badamu ndabashimira cyane, bakomeje ku gitekerezo nigeze kuba nagira mu bihe byashize. Nsanga koko muri iyi nkundura n'ibibazo ikiri guhura nabyo y'ubukene, kubura ibiribwa no kuzamuka kw'ibiciro bya cyane, ahubwo natwe ubwacu kudakanguka mu bwongo tugira icyo twakora dutekereje tudasabye inkunga, ari twebwe tubigiramo uruhare cyane. Iyo abantu babiri batatu bicaye bakagira icyo bakora bagatekereza, byanze bikunze haba havukamo igitekerezo cy'ingirakamaro, mu mwanya wo kujya gushakisha abaterankunga ahubwo abaterankunga bakaza babashaka. Nigeze kuba nyoboye korari ahantu muri uwo murenge wa Karangaze, njya kwicaza abaririmbyi ba nyuma turebe icyo twakora. Turagenda tujya mu murima w'umuntu turahinga ibihumbi 45,000. Muri 45,000 twaguze ibyana by'ingurube 7, harokoka ibyana 4 turabirera. Mu gihe gitoya biza kubyara umusaruro, biza kugera kugeza ubwo nigeze kuhukisha abana 45, tukagenda tubarageza muri bagenzi bacu. Izikuze twazigurisha tukagura imyaka ya myaka mu gihe kibi, tukajya twigurizanya noneho tugahinga twakeza, tukongera icyo umuntu yagiye agurizwa akagisubizamo. Bivuge ko twitezaga imbere, abantu bamaze gukanguka mu bijyanye n'ibyo korora ingurube, umuntu wabona natwe mu mufuka we wakorari tukagira icyo twinjiza, biradukangura cyane.
None ubu bigeze he? Ntaguciye mu ijambo.
Aho byari bigeze, none ari ngiye kuvuga. Twaje kugira n'amahirwe nyuma yaho tubona abantu bo muri Dosi Rwanda baza kutwigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga, bituma abandi batumenya ku ruhande. Ariko muri kiriya gihe cya Covid ni njye wari ufitemo imbaraga cyane, ubona abantu benshi ari njye basaba ibitekerezo cyane. Naje Covid yaje kuducamo kubera guma mu rugo, bamwe batangira kujya gushaka akazi hirya no hino, ibikorwa tubisigira bake muri twebwe. Tugarutse dusanga ibikorwa byinshi byarangiritse, amatungo yemerutse yo mu kwezi kwa hashize amezi 2 imerutse yo, hari hasigaye ingurube 2 ariko hari amafaranga babitse. Ariko ubujyanama butaboneka neza, gerageza kushaka nk'abantu b'abayobozi mu nzego ngo badufashe, wenda bakwiye kubakusanya, mbona ntibabyitayeho. Rero ahantu tuyimbira ikintu ku mutima cyane, ndavuga niyo abanyarwanda benshi batekerezaga nk'abo badamu, noneho nkanjye numva sinzi niba bakeneye umwambasaderi,
umuvugizi.
Numva nababera umuvugizi mu cyaro hirya iwacu, navuga ni hari abantu numvise bakora nkatwe, namwe mwasenyutse nimwongere ubatege amatwi cyangwa se tubatumeho baze badusure, nk'ubu mbabonye bakaza bakankorera ubuvugizi muri urwo rubyiruko. N'abana b'urubyiruko ntabwo ari abantu bakuze.
Mufite abahungu n'abakobwa?
Ni njye wari ukuzemo muri abo bantu, abandi bari urubyiruko rukiri rutoya.
Ni abahungu gusa se cyangwa mufitemo n'abakobwa?
Turavanze, urumva ni korari, ariko ntabwo twakirenze urwego rwa korari. Twarakiriye n'abandi bantu bo hanze, ari abakobwa, ari abasore, n'abagore n'abagabo.
Ariko nimucike intege, burya nta ibintu byose umuntu uratangira akaba ubwo uguye hasi ukongera ukabyuka.
Yego cyane, kugeza ubu ngo twari dufite n'amafaranga yari abitswemo, sibye ko nyine abo bagenzi banjye na mbanabasizeyo ngerageza gufata amakuru nkasanga nta bikorwa bifatika kabakora, ariko amahugurwa nk'ayo arakenewe. Abantu nk'abo ngabo nibahabwe imbaraga, bagere imirenge ibaha imbaraga yo kugira icyo bavuga, ijwi ryabo ryumvikane, ubukungu bw'igihugu bwazamuka tudategereje ngo hari abaterankunga. Muri kije nk'uko twe twabonye Dosi Rwanda yarazaga ikaduha amahugurwa yo kugira ngo dukoreshe telefoni dushaka amasoko, cyangwa se tumenyekanisha ibyo dukora, cyangwa se natwe kwirinda abatekamutwe yo ku matelefoni, dore ko n'icyo gihe hariho bari bamaze no kutwiba kuri telefone batubeshya ngo ngo hari amahugurwa duteganyirijwe y'ubujyanye n'ubworozi kandi kumba ari abateka mutwe badutwara amafaranga
abo ni ukubitondera
no kubitondera cyane n'abavandimwe banjye ndagira ngo nabo nakukana bazakazirikane kumenya ibijyanye n'ikoranabuhanga ariko cyane nanjye numvishije mbashimye ndi kumva muri njyewe hagurumanamo ikintu cyo kuvuga ngo uwampuza nawe nta nagira ikiganiro nkorana nabo ngo bari cyo nabungukiraho
uretse gatatu mubaze bugumye ku murongo hanyuma tuvugane na madame Marie Theodette uyu muvandimwe Jean Baptiste rwose ngo mumuhaye mumuteye inyota hari icyo mwamumarira
turabyishimiye twanamutumira akazaza akadusura iwacu ntago ari kure cyane Nyarusange na Kamonyi biraturanye
kugira ngo abagereho ubwo
akaba akadutumira tukagenda mu itsinda iwabo tukanabaganiriza tukahakorera ibiganiro nabyo turabyemera
ndumva rwose ibyo bishobora kumufasha ko yavugaga ati mudusubuye mukaza mukadukorera ubuvugizi mu rubyiruko Jean Baptiste bariteguye
noneho ahubwo ngiye nomero zabo zo kugira ngo mvugane nabo zanjye ni izi ngizi turi kuvuganiraho
yego ndaziba
yego ndumva uzibampereye byamfasha hari ibiganiro byinshi twaganira nabo n'imitsinge nko kubagira icyo batwungukiraho dushobora no gufata iryo tsinda ryacu rikaba n'ishami ryabo kubera ko twebwe hari amahirwe n'ibyo turanye na pariki y'Akagera turanye na pariki y'Akagera hari uburyo abaturiye pariki y'Akagera bagira umusaruro ku nyungu za pariki ariko kubera ko abaturage bo mu cyaro nyine badafite ubumenyi mu bijyanye no gukora amashyirahamwe badafite buri muntu aba ashaka kwirwanaho ibintu nk'ibyo ntabwo biha agaciro n'izo nyungu ubona ko zari zagaragaraga mu mwanya mutoya cyane ariko ugasanga ariho abona asize inyuma kumva ko ari igikorwa cyatangijwe na runaka atagihagarayemo atakigeze gute nta bandi bagira gute babyitaho nka mbere urumva imyumvire imitekerereze no kudashishoza neza aho isi iri kwerekeza ku bijyanye n'umusaruro cyangwa se n'imibereho
yego ubwo muraza kuvugana ku buryo mwaza kumenya uko mwakunganirana muri urwo rwego rwo kwiteza imbere no gufasha abandi nabo kugenda bazamuka sibyo Theodette
ndabyumva rwose ndanakishimiye
mfite nomero yawe mfite niye ubwo umwe ndamuhereza iyundi
yego murakoze cyane
sawa urakoze cyane Jean Baptiste ubwo ukomeza ugira ibihe byiza ntucike intege uhaguruke rwose ahubwo none ushyiremo ingufu kurushaho
yego namwe murakoze cyane ku musanzu mutanga mu kubaka ubuzima bw'ejo hazaza
murakoze twakire noneho Nsabimana Daniel
ya ndabumvije
nini wiriwe
wiriwe neza
uri he
rere Nyamasheke Ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego mfite ikibazo gitekerezo
ya mfite ikibazo n'igitekerezo byose bijyanye hamwe
turabiteze amatwi rero
cyangwa leta yaragiye ishyiraho gahunda zifasha abaturage kubakora mu bukene bibumbira hamwe bakora udukoperative bakora imishinga inyuranye ndashimira abo rero babigezeho kuko ni urugero rwiza babyezeho bakorora amatungo akaba afite aho yabakuye n'aho abagejeje so ikintu nibaza ngo ko habaho bariyazi cyangwa imbogamizi mbese mu by'ukuri babashije gutsinda gute izo mbogamizi kugira ngo bagere ku ntsinzi twakita kirambye ari abenshi tubona leta agiye itanga ejo ni urebye nk'ingero natanga za hafi leta agiye ifasha abaturage ikaboroza ikabaha amatungo ingurube ikabaha inkoko ariko wajya kureba manajimenti yabo igasanga ni ikibazo ari aho twemera koperative nk'umurengezi ukura mu bukene ugasahura abantu mu bukene ese mu by'ukuri ntaho babona nk'inkomyi zabaye inkomyi ku buryo cy'ikoperative nabo bavuga uti aka kantu yo katabaho twaridusabise byari birangiye. Mfite ingero nyinshi zitandukanye z'uko usanga nk'uko mvuze usanga ahantu hamwe barabahaye ingurube ugasanga bamwe barazishoboye ahandi zarabananiye ugasanga n'ibintu binyuranye. Ese mu by'ukuri zoho nk'ibanga bakoresheje nk'ayandi makoperative akwiye kwigiraho ndetse nayo akaba yatera imbere akagera ku nshinzi iranga ibanga bakoresheje ni irihe? Batubwire batumenyeshe natwe dore ari aho tugira feyira tugatsindwa. Batubwire iryo banga natwe tubigireho kabisa.
Ngiye kubamenesha ibanga. Ntabwo ari bibi biratuma n'abandi bungukiraho ibitekerezo. Theodette, uyu muvandimwe Daniel wifuza kumenya izi mbogamizi hari izo mwahuye nazo wavuga ko ari izo z'ingutu n'uburyo mwazivuyemo wamunyuriramo muri makeya, urumva aragaruka kuri icyo kintu cyo kuba umuntu wamuha itungo wamuhaye iyo nkoko cyangwa se wamuhaye ingurube agahita ayiteza. Nta kibazo nk'icyo mwigeze muhura nacyo mwebwe?
Twebwe ikibazo cy'amatungo ntabwo twigeze duhura nacyo, kubera ko twese urebye dushyira hamwe, keretse iyo abantu bafite agasigane ntibabashe gukurikirana ibyabo nibwo bahura n'imbogamizi. Twebwe rero ni ukuvuga ngo twese turareshya ibitekerezo turabyumva tukabyumvikanaho kandi tugakurikirana ibikorwa byacu na wa wundi duhaye turamukurikirana tutamurebuza cyane, ariko turamukurikirana tukamugira n'inama.
Ni ukuvuga murasurana? Umuntu mumusura mu rugo?
Tumusura mu rugo kuko dutuye mu midugudu itatu itandukanye, ntabwo ari kure cyane rero.
Yikomeza.
Kandi kubera nako gaseke k'amahoro dukoresha, tugenda nyine mu banyamuryango, mu baturanyi, umuntu wese agasanga abyishimiye akabona n'ishema. Ntabwo wabona ikintu kiguteye ishema rero ngo ujye kugipfusha ubusa. Ahantu twahuye n'imbogamizi mu buhinzi bw'ibihumyo, nabwo twahuye n'imbogamizi muri iki gihe cya Covide, kuko haje guma mu rugo amasoko ababaye nk'ahagaze, ariko kubera ko dufite konti dushyiraho amafaranga yacu tuyacunga neza dufite abagenzuzi, ubwo nyine turongera tugakoresha ya amafaranga yo kuri konti kandi no kwizigama ntibihagarara. Ubundi rero ikintu dukora ni uko buri muntu wese aba agomba no kwiteza imbere mu rugo iwe nyine ku buryo bufatika bunagaragara, ni nacyo duharanira cyane gituma n'abantu mbese batwifuza cyane.
Byose biratangirira ku bushake bwa buri muntu wifuza kuba yava ku rwego ariho akajya ku rundi. Daniel, uracyari ku murongo?
Yego, ndacyariho rwose.
Yego, hari icyo wakongeraho niba mu byo agusubije uranyuzwe, hari igisigaye wumva wifuza kumubaza mbere y'uko twakira mugenzi wawe Donati wihangane?
Ndashimye, reka duhu abandi umurongo ndanyuzwe. Ariko ndumva uko bisa kose atangaragarije ukuri nk'umworozi nkanjye w'umworozi. Ejo ni rwose aborozi turizi Theodette ashobora kuba binyuze ku ruhande, ariko buriya ari ibanga ry'ubutsinga atambwiye. Ariko icyo mpamya cyo nyine izo nama nizo, nubwo twese tubikora ntibiduhira ariko tuba twagerageje kabisa.
Niko Theodette, hakabanga wari umuhisha kandi se?
Ubundi iyo wiyemeje korora, iyo wiyemeje ubworozi, ugerageza gukorana n'abavuzi b'amatungo ku buryo akantu kose gahindutse gato ku itungo ryawe uhita ubwira muganga akakareba. Iyo afatiranye hakiri kare rero nta ndwara ikomeketse, habayeho nyine umwaku nk'uko biza, nta ndwara ikomeye yaza atayibonye. Gusa twebwe icyo kibazo ntacyo twahuye nacyo kuko dukorana n'abaganga b'amatungo.
Yego, ntacyo, reka ubwo twakire Donati. Ndizera ko Daniel yumvise izo nama, yegere rero muganga w'amatungo agisha inama avuze amatungo ye. Donati tukwakire ku murongo wa telefone, uranyumva?
Ndabumva, ndabumva.
Yeah. Ikaze ku Ijwi rya Amerika, uherere hehe?
Uherere Karongi mu murenge wa Kumba.
Mhm.
Mu ntara y'Iburasirazuba.
Yego. Ufite ikibazo cy'itekerezo?
Okay, murakoze cyane ikiganiro turitanga, turagikunda cyane. Nubwo akenshi tubakurikirana kuri Facebook ariko rwose iki kiganiro turagikunda cyane ko buri wese akisangamo. Mu by'ukuri rero uko nakurikiye iki kiganiro nubwo
telefoni ya Donati banza icitse, reka mu gihe bakimushakisha tube twakiriye Temba. Witije Temba?
Yego, mwiriwe.
Mwiriwe neza, urahagana he?
Njye ndi kwirebera kigari mu Rwanda.
Ufite ikibazo gitekerezo?
Cyari igitekerezo kerekeye iby'abagore umunsi mpuzamahanga wo kwiteza imbere mu bijyanye n'ubukene.
Kwikura mu bukene?
No, kwikura mu bukene. Igitekerezo nanditse njyewe mu Rwanda mbona abagore bariteje imbere mu bintu byose. Ntabwo ari ukuvuga wenda mu mirimo ya tekinike, ariko turimo duke duke nko kudoda cyane cyane ko hano mu Rwanda dufite gahunda ya Made in Rwanda. Abagore baragiye baradoda rwose karahava, biteza imbere, bikuza, bivana mu bukene bigaragara. Ariko gusa nyine abagabo muzayibo bitekereza, abagabo hari aho bigera bikanareba nk'imyuga tuba dukora y'ubwubatsi, ya amashanyarazi, igenda bisubira inyuma twe ku bagabo. Ariko nyine ntabwo abagore baba babirimo ari benshi. Gusa hari abagore bigaragara ko biteza imbere, kubo wasanga nk'umugore ari muri mu modoka ya miliyoni 40 z'amanyarwanda, nawe nk'umugabo nyine utagira akazi urabyumva neza ukabisobanukirwa. Uwo mugore yateye imbere urabyumva neza urabisobanukirwa.
None se abo bagore ko babishobora nyine mwebwe uravuga ko biterwa n'akazi mba mwakoze, cyangwa se ni iki gituma abagore ku ruhande rwabo bikunda hanyuma abagabo akenshi bikabagora?
Abagabo ukuntu byanga abagabo ni uko imyuga y'abagabo iba myinshi. Abagabo ni ukuvuga ngo niba wenda nziri gukora inkweto, umugabo wanjye mu bugenzi wanjye utagira akazi akabibona nawe akabyiga, ni ukuvuga bigenda biba abagabo benshi. Hanyuma abo bagabo benshi baza muri uwo mwuga tukakabura. Hanyuma abagore bo kubera ari bateya bashobora kujya muri uwo mwuga, bo bashobora kugirirwa impuhwe n'amarangamutima y'umuntu runaka ushobora gukoresha izo nkweto, hanyuma we akabona ako kazi, hanyuma abagabo kubera bagenda aho benshi bakakabura. Murimo kunyumva?
Ariko se Temba, ndakumva. Ariko rero nta kazi kitwa ko ari k'umugabo gusa n'akandi ngo kitwa k'umugore gusa.
Ibyo byo nta kazi nanjye ndabyemera. Ariko abagore bo nanjye uko bintangaza namwe byabatangaza, abagore ikintu bakoze buri gihe tubifata nk'aho ari igitangaza.
Abagore barashoboye rero, byemere.
Abagore barashoboye rwose pe.
Iyo ndumva wabakuriye ingofero
kuko nk'urugero mu rugo nahoraga nifuza kuvuga ngo nzakorera iki mama, ndamukorera iki, ariko mushiki wanjye niwe wigeze kugikora.
We byarakunaniye?
Umukobwa nateretaga numva tuzabana, ariko ntabwo byakunze, ari ku ruhare rwanjye. Nawe yaje gukora ibintu kwa nyirabukwe wari kuba nyirabukwe, ariko nabyo ntibyakunze ko twabana, ariko nawe yankoreye ibintu mbona yabikoze mu rugo. Niho twari kuzabana, ariko sinzi impamvu bitakunze, nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze.
Ntufite inyatsi? Ubwo ni ukureba aho bipfira. Ntabwo ntufite inyatsi, ni ukureba aho bipfira rero.
Ngewe rero bamenya tumifite
oya ntayo
kuko ntayo. Uwo nguwo twari kubana niwe waje gukorera ibintu abikorera nyirabukwe. Ubwo njye ndamutenguha naye ndabyicuza, ariko gusa abakobwa mu buzima yigeze mbamo nibo bagiye bagira akamaro nkakabona, nuko bimeze.
Genda rero ubwo wisuzume hanyuma ubwo urebe niba hari aho bipfira hanyuma ubwo ugerageze.
Nawe urayemera kuri Washington.
Oya,
muri Amerika hano tuba muri Afurika tubafata nk'ahantu.
Nayo nemera, byaragaciyemo, nayo nemera. Wowe gusa
cyakora nje ntabwo mu buzima bwawe ntabwo nyangira amahirwe, sinzi uko nzabaho.
Cyakora habaho ibyago, hakaba ariko rero ushobora ku
oya
ntakwiheba.
Ndabigira ariko gusa abagore, abagore nibo bagira ikintu bamaniza mu miryango baturukamo, kuko umugore ikintu yiyemeje kirabo. Naho abagabo turahindura ugasanga hari ibintu twagiyemo bindi byo gutekereza byo guhubuka, ugasanga imipango yacu irapfuye. Muri Afurika rero ntabwo abagabo bajya bagira plani, avuga ati plani ndashaka gukira, avuga ati iyi plani yigumyeho ndashaka gukira.
Birashoboka da, birashoboka.
Abagore bo, abagore butanga ikintu yiyemeza kigumaho kandi akakizinga iyo procedure, iyo dira arimo akavuga ati ngenda yakizinze. Ngomba kuyigeraho byanze bikunze.
Yee, reka rero twirinde gushyira abagabo bose.
Abagabo ntabwo ndi mpamvu aho bipfira, gusa nanjye ndi muri abo bagabo.
Uri muri bamwe nyine bipfiraho, ariko ubwo reka twe kubashyira mu gatebo kamwe, ntabwo hari benshi babishobora.
Ariko abenshi barabishobora.
Yee.
Usanga gusa nko mu Rwanda abagabo akazi karabuze, kereka niba ari njye. Hari igihe nyine byabangiye bibaho gusa. Nakuvuga ngo n'abandi, ariko gusa mbona njye ku bwanjye akazi karanshiranye.
Ariko rero komeza ushakishe, komeza ugerageze, ntakwiheba.
Ntakwiheba, ntabwo wahagarara.
Reka mwe na madame Marie Theodette Jambo, ubwo ashobora kuba hari n'inama yaguha da. Bafite abaga.
Urakoze.
Madame Theodette. Uyu muvandimwe Temba, hari icyo wamubwira nk'akanama cyangwa se inama wamuha kuri ibyo avuga byo kuba abagore babasha gukora ibintu bakabigeraho ariko abagabo bamwe bikabagora?
Abagore ibanga ryacu dukunze gukoresha, ntabwo umuntu yicara ngo yigunga akore icyo ku giti cye. Ibyiza burya ni ukwibumbira mu matsinda. Abagabo benshi rero ntabwo bakunda kujya mu matsinda, ariko buriya nawe ashatse ahantu ajya mu itsinda byamworohera.
Yego, twizere ko abyumvise azagerageza.
Ubu tumuhaye ubuhamya bw'ibyo tumaze kugeraho mu rugo, byose byamutera inyota yuko nawe ajya mu itsinda, bityo akajya yungurana inama n'abandi aho agize intege nkeya bakamuzamura.
Ubwo ndumva arabyumvise, n'abandi nabo badukurikiye yaba abagabo yaba abagore, ubwo babyumve nyine ko gufatana mu mugongo, gutezanya ingufu, guhana inama n'ibitekerezo ari ibintu byubaka, bishobora kuvana umuntu ahantu bikamugeza ahandi. Yego,
arakandi nongeraho, twababwiye ko twebwe mu itsinda ryacu kwari abagore ariko dushyiramo n'abagabo. Impamvu twashyizemo abagabo rero, twabonaga izo mbogamizi n'ubundi hanze, dushaka ko ba bagabo badufasha kugira ngo tubashe gutanga inyigisho n'ubutumwa ku bandi bagabo. Ubwo rero tubona inahangaha bigenda, turimo kugenda bazamura.
Yego. Donati yagarutse ku murongo.
Karame, ndabumva.
Utabarire, telefoni yawe yacitse ariko bambwiye ko wagarutse. Niba uri igitekerezo cyawe.
Ikiganiro nakomeje kugikurikira. Uri icya mbere, mbere na mbere ni ukwigira icyizere. Uri urubuga rw'iterambere mu Rwanda, hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye byatuma uba watera imbere. Mbere na mbere ufashe gahunda ukabanza ukigira ku bantu muturanye, hari benshi baba bari mu matsinda, hari amakoperative, hari sako, murenge sako. Mu by'ukuri mbere na mbere ari umugabo ari umukobwa, mbese bose bakagombye gutera imbere. kuko cyambere cyora kwitaye ndokaba ngo kinize cyango wenda nacikirije amashuri cyango no yarangije kuvuga ngo azabona akazi ka leta ubyukuri ntago ariko kaboneka gusa uko mu byukuri hariho ubuhinzi hariho ubworozi bw'amatungo magufi hariho ubworozi bw'amatungo maremare ushobora kubona nk'amafaranga y'ibihumbi 20 cyangwa 30 ukabagura ikigano cy'ingurube ntabwo ushaka kubona amafaranga nk'ayangaya make ngo uvuge ngo urajyana mu kabari uragira gute buriya abasore cyangwa abagabo ibyo bintu bikunda kubaho ariko bashiki bacu amafaranga arayabona akamenya kuyekonomiza akabona icyo amafaranga azakoresha by'ukuri rero ikiganiro mutumirizaho ni cyiza kubera ko kigenda gihugura abantu benshi abantu nakomeje kubakurikira hano uriya mugenzi wacu umwe w'umugabo namwumvaga ariko mu by'ukuri ntabwo akazi kashize ahubwo buri munsi akazi karavuka karavuka kuko hari amakoperative hari iki byose ni ukuri iki kiganiro turagikunda kirajijura nubwo akenshi twebwe dukunda kubakurikirana kuri Facebook ntabwo dukunda kubakurikira nyumva nkunze gusa
kubera iki ntabwo mubasha kutwumva kuri FM
kuri FM ntabwo akenshi tubakurikira kuko twebwe dutuye mu misozi miremire cyangwa ugasanga mbese hari aho uyifata ahandi ntuyifata
n'imbogamizi ariko twizere ko muzajya mukomeza kudukurikirana no kuri Facebook n'ahandi hose cyangwa se n'ikiganiro cyatambutse nacyo mukaba mwasubira inyuma mukagenda mukajya kucyumva kuri internet reka ubwo dukomeze tuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ntibutse ko hari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira n'umutumirwa wacu Marie Odette nyina w'abasinga uri mu itsinda ry'abagore by'ubufatanye n'ubufashanye ryitwa Twiyubake bakaba bakora ibintu bitandukanye nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva muri iki kiganiro reka rero dusubire ku murongo wa telefone kuri Facebook ni Ferdinand uranyumva
yego ndiko ndabumva
yego urahaga na hehe
ni muri Kenya na muri Turkana
yego
ukanze Turkana
yego yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni ibintu na bintu byo kurwanya ubukene rero n'umutumire mbaga cyane n'icyumviro mbereye ukuntu byagenda
ushobora gutanga byombi muri make igitekerezo cyawe niba ufite igitekerezo ugitange hanyuma rero unabaze umutumirwa duga ku ijambo yego
ibintu byo kurwanya inodenye ubukene ukuntu jewe mengo icyumviro cy'iwanjye hari ibihugu bimwe usanga biba byikwije nko ku isi muga bikabona ibindi ko bikiri mu nzira yo gutera imbere
yego ndakumva komeza nyarutse igitekerezo cyawe
utanga imfashanyo kuri ibyo bihugu
indi utanga imfashanyo
ibyo bihugu biba biri byaramaze gukomera ko biteye imbere hanyuma bikaza gufasha ibiba biri mu nzira yo gutera imbere
urashaka ko ibyo bihugu bindi bifasha ariko rero Ferdinand ngo ubundi ngo akimuhana akazi imvura ihise umuntu yabanza akiheraho mbere yo kujya gusaba imfashanyo yego nyarutse
niyo faka niri cyari n'igihe bitanafitira bigenewe hama ukuntu nako kuri aba bantu baba baramaze kuronka
urakoze gutanga igitekerezo. Hanyuma hari ikibazo wifuza kumubaza? Fedina, mu gihe ugifite ijambo, hari ikibazo wifuza kubaza kugira ngo dukomeze? Mubaze, mubaze, arakumva. Arakumva.
Niriwe neza.
Duga ku ijambo, Fedina. Ubanza telefoni ye icitse. Theodette, iki kibazo, iki gitekerezo cye avuga ati imfashanyo, imfashanyo, akomeje kuvuga imfashanyo y'ibihugu bikize bikaba byafasha ibindi, wowe urabivugaho iki?
Ikintu mbivugaho ubundi ngo akimuhana akazi imvura ihise, umuntu arabanza agakora igitekerezo cye akagishyira mu bikorwa, ubundi ushaka imfashanyo nawe ufite ahantu umaze kwigeza, ubona hari imbogamizwe nazo cyangwa hari ikihuse ushaka kugeraho, ariko ibyiza umuntu arabanza agatangira umushinga we.
Kawutekerezaho, n'ugufasha akamenya n'aho ahera,
akamenya aho ahera, akabona icyo ubura, akabona n'icyo ushoboye.
Noneho reka dukomeze tureba mu ishyirahamwe ryanyu, muri iriya tsinda ryanyu, ibindi muteganya gukora, hari ibyo watubwiye mwamaze gukora, mufite agaseke k'amahoro, mufite ubworozi bw'inka, mufite ubw'amatungo magufi, mufite ibimina n'ibindi, noneho ibyo muteganya imbere ni nk'ibiki?
Icyo tuteganya imbere, turashaka kwiga, turashaka kwiga kwikorera imigina y'ibihumyo. Uko tubona hari iso
kubyiga, ntabwo mwabitangiye se?
Uya, ntabwo twatangiye tugurira imigina ahandi, ariko dukenera kumenya uko kwikorera imigina, tukayigurisha n'abandi, kandi natwe tukayihimba twayikoresha.
Yego, iyo migina ninde ubibigisha? Ni igitekerezo cyavuye hehe? Ni murateganya kubikora gute?
Igitekerezo cyo kubihinga cyangwa cyo gukora iyo migina?
Cyo gukora, murashaka gukora imigina hanyuma mukanabihinga, cyangwa murashaka gukora imigina mukagurisha?
Ubundi ibihumyo twabihingaga, ariko imigina tukayikura tukajya kuyigurira ahantu bayikora ku Kamonyi.
None murashaka kuyikora?
Turashaka kuyikorera.
Mufite uburyo bwo kubona umuntu wabibigisha?
Twamushaka, n'abantu bo muri labo bigeze kumbwira ngo tufite icyo gitekerezo baza bakatwigisha.
Ntimurakibagezaho ariko?
Narabavugishije kuri telefone.
Murategereje?
Hari n'ahandi hantu njya ngurira imigina ku mugabo witwa Felisi, nawe yarambwiye ngo yaza akatwigisha nta kibazo.
Ntabwo mwahera aho ngaho?
Gusa tukibivugana, hahise haza COVID, ubwo nyine tuba dusubitse, ariko ubu ngubu turimo kubitekerezaho no mu itsinda tubivuganaho, dushakisha uburyo twakwiga.
Yego, kandi hari uwavuze ko mwabigishije no gusoma no kwandika. Niba umuntu ashobora kwiga gusoma akamenya kwandika akakora iyo mishinga yose mumaze kugeraho, ni ukuvuga ko n'ibindi mwabishobora. Noneho akajambo ka nyuma mu gusoza nk'inama muri rusange, waha abadukurikiye muri kiganiro, wumvise ibyo babaza, amagambo makeya?
Amagambo make nababwira, ubundi umuntu wese akwiriyemo kwishyiramo ngo sinkwiriye kuba umutwaro ku gihugu cyanjye.
Yego,
reka nshakishe uburyo niteze imbere, no kugumiza kuba umutwaro ku muryango wanje no kugihugu muri rusange.
Rwose ni igitekerezo cyiza, ndagushimiye cyane madame nyina w'abasinga Marie Theodete. Ndashimira n'abadamu bose mufatanya bagize uruhare muri kiganiro. Ngashimira abaduhamagaye hirya no hino n'ababajije ibibazo bagatanga n'ibitekerezo. Nshimira abo twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma, Cornelius na Nadia Taha. Aho mwadukurikiye muri hose mwese muri abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika.